waxaanaagsan dhigisteen halkaad naga socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu sheegay inuu qabo shaki aad u weyn oo ah in ay si wada jir ah u shaqeyn karaan Mareykanka iyo Ruushanka si loo dhameeyo dagaalada sokeeye ee Syria. Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo koobaya warbixinta.
Obama oo ragga wararka fidiyo kulaha leh xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa sheegay inaysan aamini karin Ruushka iyo madaxweynahooda Putin.
I'm not confident that we can trust the Russians and Vladimir Putin, which is why we have to test.
Kuma kalsooni inaan aamini karo Ruushanka iyo Vladimir Putin. Taasoo ay tahay inaan tijaabino haddii aan heli karno iyo in kalaba dhabbo lagu joojin karo colaadda. Taasoo ay ku jirto duqeymaha, dhimashada rayidka ah iyo burburinta ee aan aragnay inuu sameynayo maamulka Assad. Hadalkaas ayuu madaxweyne Obama sheegay kadib markii uu wada xaajoodyo la yeeshay golaha nabadgelyada qaranka Mareykanka kuwaasoo ka arrinsaday dagaalka ka dhankay kooxda ISIS. Madaxweynaha ayaa sheegay in Ruushku aanu awood u lahayn inay caawimaad ka geystaan inay dhammeeyaan colaadda Syria sababtoo ah buu yiri Ruushka aan doonin inuu colaadda dhammaato ama inaysan basi wanaagsan ugu lug lahayn madaxweyne Bashar al-Assad.
Russia may not be able to get there either because they don't want to or because they don't have sufficient influence over Assad.
Danka kale madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in weerarada iyo howlgalada xagga cirka ay ciidamadu qaadaan inay yihiin kuwii ugu casrisanaa ee taariikhda.
With our extraordinary technology, we're conducting the most precise air campaign in history.
Teknolojiyadeena sare darteed waxaanu sameynaynaa howlgallada cirka kuwoodii ugu saxsanaa ee taariikhda. Intaasoo idil waxaa dadka rayidka ee Ciraaq iyo Siiriya kuwa waxyeelada badan ay soo gaaraysaa, kuwaas aan doonayno in laga badbaadso argagaxa ISIL. Marka ay jiraan eedeymo waxyeelada dadka rayidka ay soo gaara, waxaan u qaadanaynaa si dhab ah. Waxaanu ka shaqaynaynaa inaanu helno xaqiiqooyinka oo ay noqdaan kuwa cad. Waan mas-uuliyaddeedana qaadano inaan mustaqbalka si wanaagsan sameyno. Si kastaba haatee, shirka jaraa'idka madaxweyne Barack Obama ee shalay gelinkii dambe shirka jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Mareykanka ayaa imaanaysa iyadoo xulafada Mareykanka uu horkacayo ay weli dagaal kula jiraan kooxda ISIS oo ay doonayaan inay ka sifeeyaan wadamada Ciraaq iyo Siriya.
Warbixintaasina waxaa isugu keenay soo duway Jamaal Axmed Cismaan. Hay Jamaal.